karimi, oi oi karimi, yani tarimi. How boy nita rap sana till I die, ka con boy natafuta pesa, hii ndio itani con boy. Napotoa soga ukaa kimya hawasogoi, napachika bao strike a goalkeeper huchomoi. Vile mambo hujipa ni makari si annoy, nina pesa binti nionyeshe vile siku hoi. Trick ni wa moto sipoi, usijaribu nitakuharibu, tabaki hoi. Leta maswali nina majibu, tabibu naitibu, karibu upate joy. Na demo akileta shobo ni mimba hatoi, na watoto ni mapacha yani kula na doi. Sipatikani bongo sababu ambazo sisi toy, nipo 254 na kula dona siku boy.
Na induce magnate na roll coil, na pitisho meme kilipuko juu me drop boy. Napata kihepe nyama choma sona roll foil, na utesha marapa kame mea juu ya top soil.
Na induce magnate na roll coil, na pitisho meme kilipuko juu me drop boy. Napata kihepe nyama choma sona na roll foil, na utesha marapa kama mea juu ya top soil. Na huwezi kumeza hii ngumu, weka mbali na watoto hii sumu, hawawezi kuchora ndio mara wa fit humu, halafu wanajita wakani. You can't tell me nothing on a rap, you better raise your hands and together make it clap. Kwa mana hizi verse nazitupa chap chap, nazini na beat kafu kafu. Na huwezi kuhisi au kutabiri move na yofata, kama simba kwa pori vile swala na kamata. 18 na funga magoli kasamata, nimeja mori kama morani. Afu sina shaka yao, sina shaka zuru nipo hapa, guru na tawara suenite mwene mutapa. Kingdom kama chili King Kong, wa moto wa baridi vugu vugu ila hapa ta sing song. Salamu mpaka Korea kwa King John, kwamba hii track yangu haifanyi ringtone, ni mwendo wa mazing zong. Beka siki nai nai nai, salamu zifike kwa ding hoes. Oh me, oh my god, oh my god, oh my daddy, oh my daddy, oh mama. Shalom millionaire wa muheza, na usako millionaire huwa fedha, na uweza wanabeza mikazo mengi haina kulegeza. Na force king kila harakati natembeza, kiboasting na misozi mingi kwenye meza. Najikuta matino sani kipu chanireza, mikoti ya suti leather leta michuzi pweza. Nikinyo napata nguvu na dozi natembeza, flow na eneza. Rap wanaugua kweli ni kuwa, napiga punch nyingi, Floyd Mayweather.
Yeah, yeah.